vitu flani vya kusisimua. Chachamu wanavyo ichamua.
Unipa minga tengate, mikato nika tekate, igande ina tenate, iteleze shwe kwa mate.
Yala, yala, yala.
Pania, pania. Na hajataka kuniachia. Kanipania, pania. Na hajataka kuniachia. Kama samaki hulumakia, huanza kichwa mpaka na kiaya.
Na iyo baserikali, kijana pele kwe mali. Ananifanya silali, siwazi sitafakari.
Yala, 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 yala.
Slicer.